kutunulira nkaliriza ngo njagala mbulungi onnimba bwemba obulungi olwonjagalira ddala nyonyonyo bwenfuna ebizibu olwo n'obula nga neewange tojja oli msege nayo yambala ddiba lyanjiga bwenakutunulira endabikayo olwo nemmanya nfunye omuntu kyenava nsanyuka nga njagala tubeere wamu nga ndowooza otegeera saamanya nti oli mpiri nandibadde nange seekaka ogenda kutambula enseero obulwemwannenkana mu birungi byekoledde lwaki obukyayi bwonsasusa omutima gwange wakulimba kanfube nnyo mu birowoozo nkwerabire atakumanyi kale bwakusanga oli muntu mulungi awedde eddoboozi lyo lisesaabanyiza ate bw'obwenyi oyitirira katonda mwebase yakuwa olususu yakuyamba naye munda oli busagwa olinga omusotonyirira ku ngulu ogenda kutambula enseero obulwemwannenkana mu birungi byekoledde lwaki obukyayi bwonsasusa omutima gwange wagulimba kanfube nnyo mu birowoozo byabakyawa abantu babeera batiseene wasooka naafuba alabe nti ayambayamba banne naye maama omuntu omubuyamba ate naakusasulamu ettima ne bw'oba gw'okoowa n'otuuka ne weetamwa mikwano nneenyiye kuba nfuna mu ndobo na bikuuli kati kannwanagane n'obuliko n'ekisa kyange bwe kyantega gwansinga okukwewa kuba kati mpulira ennaku saamanya nti olingo kuba wajjira mu bbala lya mpeewo ogenda kutambula ensi eno obulwemwannenkana mu birungi byekoledde lwaki obukyayi bwonsasusa omutima gwange wagulimba kanfube nnyo mu birowoozo nkwerabire ogenda kutambula enseero